kun sagale America sagale na America saganta ba afan oromo amma jal kabeer arka fune da wattota fi dagge fatota sagale America baganagata tani sagale na America sagantan afan oromo radio ni da television ni amma gala Washington DC ra kanisini dabatsu kopi guya har akirtata mudde diddama barakuma lama diddami lama kalakopsa Ethiopia timmo mudde kudatoko barakuma lama kudashan kabate diya tejira kanisini kesum mesu ambafkadu morodati kopi kenya har rake seti kopi torbani wae umata oromo dabalate gabasale imota adda adda ratiti ye fatanarkat amna amatu murasagan da kenya takan wajinin tultanu sinafira magara odu tidarbina odu arramo kandukintu tujube
Akamoltan odungal galakanaf kamnu kuno. Mumichi barresanto kumamo tumota Antonio Guterres, Gamtan Africa, Ethiopia kesatanagabu suftat pafin nigudu abdir af sababad ajeturan, ifsatuta oduf kenan, kadumawa gakanarat dubatani, enyi motuma federal af tepe la figidut waligal tenagama latesamele tuk anijran. Lola abu fojir ol chulal chise waligal tenaragam ijrajat aniru, kutabi yetiga makawa gargarsa af dandin banamujal kabusale, dubatanijran. Mumichi barresan kunt umrawa garrati, rakole adunya mudate kabro. Stuk aniru addunyan barakuma lama abdigdami lama kesa rakko heddun sey mudatejra kansa kanmuti beknu kan mo wagga to kodura kanmuti hinyanet nu mudatejdan etiopianis rakko nagenya sey mudatejna jiru kanatti wagga hara abdidan ega jirti jadaniru Bankin daldala Ethiopia tajajila banki, shire, alamat af magala koram kesa tajal kabu sabek sisera. Bankin daldala kalesa ibsabasen, nannu le tuk aman kesa tajamele jiran, malak abiyya alaf biyya kesa ergam, hirraga banki tigal tujal kabu sabek sisera. Bankin daldala Ethiopia magala lekana kesa tajajila hawala jal kabu jiratun VOF ifsaniru, akka jiratun jirani, malak isani hirraga banki tigal chu akka dandan garu, malak adad dabarsu yokan, bafachu akka indandenye, dub Batu jechuran, Gabra Mikhail Gabra Medhin Gabasera. Wali galtich kheata lama baajalat motumam federala, yero wali galame kesat, tajajila barbaach san nannu tigray kesatti, debi ane kabanaman safisuf indesa jechun murtaira. President in Somalia Hassan Sheikh Mohammed Rultoni Somalia Irtra kesat lenjan, torban murasa kesatti garabiyya takka debi anbeekse saniru. Mohammed akajal anitti lulton kun garay wanjal kaba, jia kana kesa garabiyyat galu akajal kaban himaniru. Baati amajji waggaad uftu gutummat tibiyyat akadebi anle tuk anijran. Darga gunnir tira yiro yot nidebi ujachur antor bandar walgay ummata magala Minneapolis, kamisensu nihawasa Somalia rattar matan rattasat agisasanin dubbataniru. Videon saganticha wita takale samat amfame. Umro baati mudde kana, debi ujal kabu, anga baati amajjit hujinsa nit umro maajaran. Kopin tumuramera wanta ef yeronsa boda tarkifata jennehi yannu jelani jiran. Muhammad Barakana, chaamsa kudashan kafilataman adem safalan nuero era falmisisa uganota siyasa Somalia giddu titasafameen boda. Kanisaan duraturan Muhammad Abdullahi Farmajo kajelanit hala siyasa biyettich imata en debi ullultuta kumashani boda tarkifate. Diyo e tajajilla faan Somalia maddeen hiddurra kode fatit lultoni Somalia kanneen irtra kesat lenjifaman kumashanif ibbato kufjaatami torbatao. Motumoni Somalia tanan umabara kumala mavdikdami afritu warana ga umsak abu ijaruf ujje chaturaniru. Mohammed gaye humno nigamta Afrika amajibara kumala maftorbarra egale biyetti kesaturan kaba chaturanif galate fataniru. Obulu tayro rakkina kesa Somalia daggaruf ufan jaran. Kanur dufajirtan sagale Amerika sagantafan oromoti. Halli kutale Ukraine afurka jalik ababara kana Rashan gara ufiti dabal tijan akkan rakisata u presidentin Rasha Vladimir Putin kipta taharra beksi sanijran. Putin misenso tatajajila nagenya Rasha walin haasata sasanin bai Ukraine nano Donetskif Luhansk akkasumas kibba Kherosniv Zaporiziza ta u isanijran. Ummanna chijratu nagenya saf isin lammile Rasha ratirkata jalan Putin. Rashan nano le arfan himanna Putin adulisa kesa ofitti makuf eesan kesa tokulle gutummate to attem bektu. Tarkam finsan furatan kun hawasa dunyara furataman abejira. Putin kibtata harra abbat nagenya olana Rasha FSB danga biyettif biyetti kesa thordu fia kachamsu gafataniru. Yan nisani kun agame ergada wanna himbaratamne minisk tige gyesani guyato kuboda. Ajajan gamta humna warana Ukraine Chef Naev Walgain Putin gitasani Belarus walin taasisan weerara dabalata Ukraine rat raawwatamuuf humnoonni warana Belarus duula Ukraine rat geggeeffamu keessatti hirmaanna bal'aa keessuma akka yaada keenyaatti kalafo geggeessuuf jenne amannaa jedhan Putin gaazexeessotaaf ibsa kennaniin Raashaan eenyuun dhuunfachuuf fedhiin qabdu jedhan. Manni murtii olaanaan United States kibxata har'a waaree booda daangaa Meeksikoof United States irraa kooluu galtoota dahata siyaasaa gaafatan ittisuuf ajaja kaa'ame dhiisee jira. Ugurri kun kan ka'ame innaa pirezidaanticha duraanii Doonaald Tiraamp yeroo weerarri vaayirasii koronaa jalqabetti bulchiinsi pirezidaant Joo Baayiden illee imaammata kan hambisuu barbaada. Abbaa murtii federaalaa ugurri kun guyyaan itti dhumatu roobii borii akka ta'u murteessee jira garuu abukaatoolee rippaabilikaanotaa kutaalee biyyaa 19 ajaja kana mormuudhaan ugura kana kaasuun kutaalee daangaarra jiran kooluu galtoonni itti yaa'uun ba'aa akkatti ta'an godha jedhan. White House keellaalee teeknoolojiif aangawoota hojiitti bobbaasuudhaaf doolara biliyoona 3 dabalaa barbaada. Itti gaafatamtuun pirasii White House Jean Pierre wixata kaleessaa akka jedhanitti ugura sana kaasuu jechuun daangaa banuu jechuu miti jedhan. United States biyyoonni kanneen biroon mormitoota gootota Iraan keessaa kanneen mirga isaaniif falman cina dhaabbachuun akka jajjabeessan ni gaafattii jechuudhaan dubbiimaa ministirii dhimma alaa Ned Price beeksisaniiru. Wixata kaleessaa ibsa gaazexeessotaaf kennaniin waa'ee tattaaffii intarneetii walabaa Iraan argachuu deeggaruuf taasifamaa jiru irratti gaazexeessonni gaaffii dhiyeessaniif Price Ameerikaaf michoonni keenya Awurooppaa quunnamtii Iraan keessaaf alaa mijeessuuf kunis dhaabbileen teeknooloojii sodaa malee ugguratuun sodaatiin meeshaalee intarneetii akka ergan tarkaanfii fudhataniiru jedhan. Iraan erga baatii fulbaana keessa shamarreen umriin waggaa 22 Maashaa Amiinii to'annaa poolisii jala erga ooltee duutee booda mormii guutuu biyyattii keessatti ka'eef deebii kennuuf jecha tajaajila intarneetii daangessiteetti. Seera uffannaa cimaa biyyattii cabsuu isheetiin kan hidhamte yoo ta'u mormiin kun waamicha bal'aa jijjiiramni Iraan keessatti akka dhufu gaafataa jira. Price tuuta oduuf ibsa kennaniin kanneen mirga isaaniif karaa nagaa falmatan cina dhaabbachuun yeroo mara imaammata United States jedhan oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Ayyee galatoomituu jubee hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenyatti aanaa nutti ceenaan wajjiniin tura. Seenaa United States keessatti yeroo jalqabaatii fi manni maree biyyattii yookaan koongireesiin pirezidaantii duraanii irratti himannaan yakkaa akka dhiyaatu yaada kennee jira. Koreen waan amajjii jaha bara 2021 haleellaa teessoo mana maree mootummaa irratti raawwate walqabatee dhaabbate. Himannaa 4 pirezidaantii duraanii Doonaald Tiraamp irratti akka dhiyaatu galmeessaa gara mana ministeera haqaatti dabarsee jira. Gabaasa Kaatiriin Giibsan qopheessite jaalladheen akka taanutti nutti himti.
Haleellaa Majjii Jaha bara 2021 mana maree United States irratti raawwatame ilaalchisee qorannoon waggaa tokkoof walakkaa dhaddacha uummataa 10 fi raga baatota 1,000 ol hirmaachise wixata kaleessaa xumurameera.
If we are to survive as a nation of laws and democracy, this can never happen again.
Saba seeraa fi dimokiraasii kabajee jiraatu yoo barbaanne kun lammata ta'uun qabu.
Gareen miseensota mana maree paartii demokiraatotaa 7 fi kan rippaabilikaanotaa 2 of keessaa qabu kun waa'ee qooda pirezidaantii duraanii Doonaald Tiraamp fincila kana keessaa qaban ilaalchisee yaada seena qabeessa dhiyeessan.
January 6th. 2021 was the first time one American president.
Amajjii jaha bara 2021 yeroo jalqabaatiif pirezidaantiin Ameerikaa tokko dirqama heerrimootummaa kaa'een aangoo karaa nagaa gara isa itti dabarsuu dide.
Koreen kun himannaa yakkaa hordofuun danda'u garuu himannaa yakka 4 Tiraamp irratti akka banamu yaada dhiyeessee gara ministeera haqaa United States'itti ergee jira.
The committee believes that more than sufficient evidence exists for a criminal referral of former
Koreen kun pirezidaantiin duraanii Tiraamp namoottan mana maree United States irratti haleellaa fi jeequmsa geggeessuu irratti bobba'an gargaaruu fi jajjabeessuun isaanii yakka ta'ee akka argamuu fi ragaan gahaadhaa ol akka jiru amana.
Kana malees jedhan seeratumtoonni Tiraamp qorannoo gaggeeffame gufachiisu Ameerikaa gawwoomsuuf akkasumas ibsa sobaa kennuuf shira xaxuun himatamuu qabaa jedhu kunis bayi filanno barakuma lama abdigdama kufisuf Trump filattota soba muduf carraq itasisa turan walin hidaka qabajad.
We understand the gravity of each and every referral we are making today. Just as we understand
himati ministera hakati arada barsine kuni tokonto kosa ke satti angam akka ulfata tai uban akuma guddina yakka demokrasi irratira watetti gabasa kenya ke satti ibsine garu bakka ugafi serri nuge sudemne wani nulle kanafi nuga ejir
koren kun avocado trump kataan John Eastman ratti himanna yakka kadya to akasumas afya imana mare united states ta uka dandan kevin mccarthy fi miseensota koongirasaa akka ta'an rippaabilikaanota biroo sadii irrattis qorannaan naamusa akka gaggeeffamu yaada dhiyeessee jira. Tiraamp hojii koree kanaa qeequun haqa kan hin qabnee fi madaalawaa miti jedhaniyyuu ragaa baay'een miseensota hojjetoota Tiraamp kanneen turan irraa argame. Duraan White House keessatti itti aantuu itti gaafatamtuu pireesii ka ta'an saaraa maatiiw akka jedhanitti.
If the president had wanted to make a statement and address the
Oduu pirezidaantichi ibsa kennuu fi ummata Ameerikaatti haasa'uu barbaadanii battaluma jechuun ni danda'ama. Kaameeraa fuulduratti argamanii gochuu danda'an ture.
Haleellaa mana maree United States irratti raawwatame kana laalchise qorannoo koreen kun gaggeesse gabaasni isaa ka dhuma roobii borii ummataaf gadhiifama.
Tole torban darbe United States hoggantoota Afrikaa gara Washingtonitti simattee yemmuu turte haalli miidiyaa walabaa biyyootan Afrikaa hedduu xiyyeeffannoon itti kennamee ture. Dhimma kanarratti gabaasa Saaleem Salamoon qopheessite tuujubeen akka ittaanutti qindeessi dhiyeessiti.
Yoo xiqqaate gaazexeessonni 56 biyyooti Afrikaa 11 keessatti sababa hojii isaaniif jecha hidhamanii akka jiran kanneen keessaas hedduun pirasii walabaa ukkaamsuudhaan seenaa yeroo dheeraa kan qaban ta'uu gareen mirga gaazexeessotaaf falmu CPJ'n gabaasa roobii darbe baaseen beeksisee jira. Iraaniif Chaayinaan kanneen gaazexeessota hidhuun beekaman ta'uun kagalma'an yoo ta'u walduraa duubaan gaazexeessota 62-43 hidhanii ka jiran yoo ta'u Masriin 21 Eertiraan gaazexeessota 10 hidhanii ka jiraniif biyyoota miidiyaa walabaaf hamoo ta'an keessaa ta'uun galmeeffamaniiru. Gabaasichi yeroo hedduu odeeffannoo mootummaaf hin mijanne dhiyeessuu isaaniif namoota haala suukanneessaa keessa jiran illee ibsee jira. Walumaa gala barri 2022 CPJ'n kagalmeesse isa olaanaa yoo ta'u hanga muddee tokko bara 2022 gaazexeessonni 363 mana hidhaa keessa turan. CPJ irraa Angelaa Quintaal VOA'f akka himanitti gabaasni kun gadhiifamuunsa baay'ee nama ajaa'iba. Sababiin isaas hoogganoonni kun pirezidaantii Joo Baayidaniif ministirii dhimma alaa Antoonii Bilinkan waliin kan wal isaan agarsiisuuf hoogganoota waliigaltee daldalaa taasisan waan jiraniifi. Kanneen kun hoogganoota Afrikaa keessaa gaazexeessota hidhuudhaan kanneen beekamani. Eertiraan Yuunaayitid Isteetsi waliin hariiroo dippiloomaasummaa waan hin qabaanneef jecha biyya gumii sanarratti hin affeeramne keessaati. Haa ta'u malee kanneen mirga namaaf falmaniif barreessitoonni biyyoota alaa keessa jiran gaazexeessonni kaan isaanii waggoota 21 biyyattii keessatti hidhaman akka hiikamaniif gaafataa turan. Lammiin Eertiraa hoogbarruu barreessu Awoot Saayyee namoonni kun eessa akka jiran hin beekamu maatiin illee eessa akka isaan jiran hin beekanii kanaaf jireenya akkamii keessa akka jiraataniif jiraachuuf dhiisuun isaanii hin beekamu jedhu. Balaleessaa akka ta'an Awoot dhaabbata Peen Eertiraa jedhuuf daayireektara. Dhaabni isaanii hubannoo kennuuf jecha paarlaamaa Biriteeniif suuraa gaazexeessota Eertiraa hidhaa keessa jiranii dhiyeessee jira. Kaameeruun, Morokoo, Ruwaandaaf Burundiin illee kanneen gaazexeessota hidhaatti darban keessaati. Itoophiyaanis kanneen keessaa tokko jedhu Angelaa Quintaal. Wal waraansa biyyattiin keessa seente kan waggoottii lamaa gidduutti gaazexeessonni danqamaniiru. Baatee Hagayyaa keessa yoo xiqqaate gaazexeessonni 63 waa'ee haala waraana jiruuf siyaasaa ilaalchisee waan gabaasaniif hidhamanii yookaan yeroo gabaabaaf hidhamanii gadhiisamaniiru jechuudhaan CPJ'n gabaasa isaa keessatti tuqee jira. Maqalee keessatti yeroo ammaa gaazexeessonni hoogganoota naannoo sanaan to'atamaniiru. Innaa magaalattiin to'annaa federaalaa jala turtetti sadan isaanii diina waliin hojjetan jedhamuun himatamaniiru. Mootummaan naannoo sanaa akka sirnaatti aangoon isa mul'inatti waan hin beekamneef dhimmi isaa gabaasa CPJ keessatti hin hammatamne. Gaazexeessonni kun hatattamaan akka hiikaman gaafannaa jechuudhaan gaazexeessaan kamiyyuu hojii hojjeteef hidhamuun maluu jedhu Quintaal.
Angolni Somalia batleder bankes misensa gazeta Somalia kataan Abdullah Ahmed Mumin yero lamato annajal olchaniru kunis CPJ an balalefata mejra nanole quintal ukamsa farrabil summa presif farrabil summa yade ofi ifsachulechun tarreisan kesatti negenya fi kamu gazeta esota amerkanesu hawasi addunya gaye qabajenne kan amannu kanafi jeda gabasi imma presi olgaye hoganota afrika torbandarbe washington dc tigegesam ilajsun yatekun CPJ ra quintal kajedanitti diban sadarka addunya jijjirama fidu danda barakuma lamabdigdami lamakeesa addunya ra gazeta esoni ibatokko soddomata an akahi kaman gargaren jira jeda CPJ
dawattota dagge fatota genya sagale america saganta fan romo galgala ke sa sala mawalakka jirka baga sa saditti teso kenya satellite tio sat kana magadiratun wargachu dandesu voa ethiopia channel yokan nss tio sat virtual channel 57 degrees east rat lakof sadaka system virtual channel mo dawattota dagge fatota ethiopia ertrav jibuti tif kuma jaf blamar sodoma ka somalia tif kuma jaf blamar sodomi tok Kakeniatif kumajaf ibalama sodomilam, ordoftota VOA 24 yukan VOA digdame afurif, kumajaf ibalama sodomisadi, akasmas dawatota VOA TV yukan TVMC duwajaf, kumajaf ibalama digdamisagal. Kanamales marsariti kenya VOA afanoromov, fula one media wa summa kenya ka Facebooki, Twitteri, Instagrami, YouTubei ratun warga churandesu.
Odotto ta kenya ammammo gara qoppiya datti darbina wali galten u kasa dabo tigray ke satti tasifame namotan miliyona tilakawamanu warren walittibu insa waggotallam manifi iga dangalasi sana midaman biratti abdi ofe ganno ofkeessa qabu umejirajeda gabasni reuters bal ina gabasa kana jaldane to arka qaba ittane diyata
wallabden jiwata eraftre garu medda guddage sisejira Namoni Nagayo Kansi Vilun Hedunis Badihama San Mudate Ratiada Juru Warana Namota Kumantama Lakaman Adjese Miliona Lakaman Kesan Irabu Kisefi Namota Kumadiba Lakaman Belle Gasan Mudate Bod Jirenya Sani Devisani Jaru Garagar Gasa Wadaga Lamefi Ilala Juru Videon Kore Fanno Dima Kasadar Kad Dunya Rargame Hospitalota Midan Ragay Akasumas Ankina Bishani, Ifsafi, Korichajira Chusagar Sisa, Namni, Biyuma Kesat, Jirenya Rabukan, Kayerola Manano Sana Kesa Bakachusani, Korefano Dima Kana Dunyaf Ifsan, Ofiko Fiste, Muchako Osuf Jecha, Bishani Vinyata Tokomale, Lafafagenya Era Abude Musani Dubatu. Had Olini Jolle Kaban. Jolle Sani Kabatani, Akasumas, Kanembro, Namone Hedun Rakina Gudake Sadarban, Hedun Sanis du Aniru Jetanir. Waligal Tentol Famefi, Rafamate Ekun, Am, Rakofaya Mudachudan do Hambisuf, Gargasa Angatoko, Akar Gatan, Tasej Raja Chudan, Bakabuan Korefan Nodi Makana Dunya, Alexander Sultan Kahan Dubatanijuru.
The health needs are certainly one of our priorities. The food we've heard not only among
Fedin tajajila fayya imadursa kennamu kesa tokko gargasi nyata ka kennam hawasa godan tota simatu qofa fotontane kannen manaf kesa ni rabuqani fis kennamu qaba nyata kanas torbannen ufan murasa kesat rabsu jirrejadani Nursin giddu gala fayya nanno jiru tokko keessa hojjetan koreefanno dima kasadarka addunyaaf akka ibsanit mancaati guddaan dhaqqabe dhaabbilee fayyaa kana deebi'anii banuun akka hin danda'amne taasisee jira kanaaf alatti dhukkubsattoota dubbifnaa jedhan koreefanno dima kan addunyaa fi waldaanfanno dima Itoophiyaa xiinxalaa rifachiisaa gaggeessuun ospitalota fi bufatale fayya digdami torba meshawal ansa fayya kanatattama kan gargarta sadarka jal qabaf ol wakasumas baksani supuf olan nyat bishani fi meshale kulkulinatin egatan esajiv motumman Ethiopia yesin gargarta namoma Tigray akkan senne hin uggure jechudan irredevin hala turunsa niyadatama
Kun sagale America saganta afan oromoti qopin kenya itanu qopi torbaneti waye ummata oromo kanabettulata Teatri ilmo waqa jedamu gudda giddugala oromo qowanno dafi qoranno o ada loreti tsagaye gabramadini nin qopetsame galma teatra biyale sake satti e bifamejira ilmo waqa kana kan barresani professor gargara samuel leikun yemu tan itio teatrici sirnagada oromo ke satti ada dudafi ifalasama wal abinsa iku irratti kan tiyefate ajelani teatri chakan koppesani tafarra itichati fi alamayo tasfaye dimakan irratti na kormalka gabasa koppese qaba walina chakas
Resan teatra fan romo ilmo waqa professor gargara samuel leikun ittigaftama giddu gele qoranno fi qoanno ada lore tsagaye gabramadin teatra kana berlesuf bati saddete tifurachu himan teatri kun galma teatra biyali sa etiopiyatti torbender bekeisa e bisamu kan dubbatan professor gargara samuel tiyefanno ilmo waqa lachses wandirankam
peace restoration wal abde wal didda wal tibuisa saba saba giddut komo giddut namadun fa giddut kao akkatati nagin bu ararbu sofi waldidarati gara wurit ararmutti sirna gadake sati konsepti kultur ke banne teatra kana kesetti qabtin ijoni tikasu da burbanne kesettu akkacarrate ga ala bizke nyama kesettus wanne sura
nebono nebedu kota akkegonariya apana bariori kotru vera uga gani bavna ya dagari
teatra ilmo waqarat abadori bakabudan kanirmati tilawun abasa teatra kanarat ojjechunisa dandeti niqaw cimsu fidubata
eda manguddon kuni manguddo ararati la waldabde ne gamalaman huma metokko jira waldabde sana kan fureda engis sirna gada ke satti kanargamu ya ikotru fe kanjedamu kesada isa ke sa fudatani wal dabde gamala manu mametoko akamitte akatti furan ummata sanif himani oda jalatti wal gahani rakko sana karatti furan agarsi sachu ega gadan demokrasi dangan kamne ke of ke sa qaba kanuma dubbisanis kainar gaden anis bekum sasa kanuma rake bekum sako ol guddisera yechu
doctor mangistu tullu ittigaftawa sabqunnamti university amboti teatra kana dawatani jiru university nambo gumacha guddin arti romo ke satti baha taajira jadan akasuma sakka dawatatu wan ilalen ifsani jiru
ega giddugal kuni akka guddugala terga hunde fami boda oji wan heddo da kanini hojjita ture isan ke sa teatra persisu fakki kasu bucawana dadda kan akka daimanille hojjitan tasisu fi yero addadda daimani fi dargaggotaf yolle addadda tif denji wana dadda marsa dadda tinkinna ture hoji giddugalli kami hojjite ke saka tokko engadda kana damati eddu ke sa darbe teatra tokko teatra baye bareda tokko ebisera teatra kun maqansa ilmo waq kanjedda anojjitame wal abdeed ma wasa giddo jiru kana kamitti abamsiisuna kadanda umratti kana falasa ummata oromo kana basurratti kanin hojjiteechu irgan arge booda goru keessi koos baaye teatra kana taa naqabame keessu mayus yaala kana ya wal abdeed ummata oromo giddo jiru baballate siyaasni ummata kana saddafaffacee bibittinne jira ya ta'u male wadda de siyasa o humman ku qabu kana فلاسه مساكنان اللي يكچو ددبه يرو امله ولت ديبه ورو كتاجرو ومن رمو بكات ددات يروني دواجرو قام نبراس مو متكني كيس دلي يرو نجيسا جرو جرا وانت ايفي اوتو فلاسفه كن قبو ما ركو كنت دلي كنجدو قو قمي توكلي نتدو فيتوري kanafi akka universitys ada ummata oromo kana baballi suratto jeta jirras wanta efi isakana umman rade debi akka ilalu akka dawwatu university kenyas bersi surat garafun rat karora balla hojeta te ratto jeta jira
teatra kana kopesu dan kanirmatan tafarraiti chafi alamayo tasfaye mutan hala kopi ilmowa qalachisun tafarraiti cha akas jada
bayet gamade hoji sa ki satchuda dirgagon yambosi namota jolle arti adam matakana jalle tawantani namustijira theater chake sat waldageti dan akatana ni jeden director gone theater sana akatati ebfamu dandaw qaqamne makeupin designer kan godu jira hala sanati wal dubisa demu dan ufanna ሐልት ደንደኝ ጥሚ አክሽነ ቲያትርቻ ታይሙላት እተጀነ ይረጨ
ፕሮፌሰር አገርጋራ ሳሙኤል ለይኩን ቲያትሪኩን የሙይ ቢፈሙ ገልመ ቲያትራ በያሊሳ ከይሰጥ ለኮፍስ ነሞት አርጋመኒ ኤቢሲ ሰኒ ጥቃቹ ወልቀበቴዋን ጀጠንቀው
ከይሰጡ አርቲዮሮሞ ደጀገሱ አርቲዮሮሞል ካሱ ረኮን ጉዳ ከንጅሩ እኔ ብረዩንት አርቲስቲ ሞርሞ ሁዱ ብረጅራዩ ማለፊ ካናንሲ ነባ አፋሪ አፈሬ ትረዩንት አርቲስቶ በከሞታ ከናረቲ ኡፈኒ ኢላላኒ ያደ ገልቴኑ ከንዱን ደው የነያነ ለሞተባ ኢዋሜቱሬ ለሞተ ቆተርገመ ዮባ የተነማመድ ይበለማ እንጫሉ ያኒ እንወርገመ ገሩ ወጥሮ ተርገመ ያተኔቲ ኩን አዳ ሴና ዱዳ ወመተከና ይስዋንቴ ፊግ ያደ ገልቴስ ነው ከንዱ ንዲስ ገረፉን ጋት ደውጎር አችገሰቱን ስሪፈቻ ደው እንደንዳማ አመሲ አርቲ ኦሮሞ ጉድሹ ገሰቲ ገየና ቦቲ ቀበኛ ገየም ሞቱማ ገየን አብለ ገራ ነን ካስና
ኢልሞዋቃ ከናምቦደ ጀጃን ገልመ ቲያትር በያሊሳ ኢትዮጵያ ተገርሲፈሙ ከንትፉፉ የሙተው የሮወን እታነን ተሞ መጋሎት ኦሮሚያፊ በየቲኬ ሰ ተገርሲሱ ዳፍ አከከሮር ፈተን ኮፔስቶትኒ ቲያትር ከናዱ በሰኒ ጅሩ ሰገለ አሜሪካ ፍናኮር መልካ አምቦራ
ያ ቶርባን ቶርባን ኢትካሚሳዴሲን ዱኩቦተ ደደብሮ ሰደርካና ኖትስቴ ሰደርካ ዱኛ ታዋሳ ለሚደን ከነና ከኮቪድ ቁደ ሰገል ኤችአይቪ ኤርሲ ቡሳፊ ዱኩቦተ ሶምባ ዮካን ዱኩቦተ ቢሮረት ኦጌጂ ፈያ ዱብስና ገባሳሌ ባሃኒስ ንዴስቲና ሰበባሌ ሳንቲን ነማቀበን ወልአንሰ ፈያ ኮፍራ ትሰሳኒ ከነና ከጅጅራ አመላፍ ሃለ ጅሬኛ ረትለ ንመሪያና ጋፍሌ ሲምብራ ኡፋኒፊስ አቆገ ይንፈያ ዴቢ ከነን ታስድና ካሚሳ ካሚስ ኖርዶ ሁንደገዚና
አየ ሆዶቶ ተገኛ ሰገሊና አሜሪካ ሰገንታን አፋን ኦሮሞ ቆፒ ሀርጣብ ቀቡ ከኑ ማድራውታ ቆፒ ኬኛ ረትያ ደቀደም ቢኦይ አፋን ኦሮሞ ዳትኮም ጀዳኑ ወርጋ ከራ ፌስቡክ ትዊተር ኢታ ኢንስታግራም ኬኛ ቴሌቪዥን ዋርቡ ደንዴሱ ጉላላ ነ ቆፒ ኬኛ ቲቪ ቆፒ ትጉላልቱን ቆፒ ኬኛ ቲቪ ቆፒ ከነካና ከራ ሚዲያ ዋሳት ኢንስኒን ጋጅቱ ኢንስታግራም ፕሮዲውሰሮኒ ኬኛ ብራን ሃይሉ ቲቪ ሰለሞን አባቴ ጉላላን ቪዲዮ ለቴራ አመንቴ ኦጌስቶኒ ቴክኒካ ስቱዲዮ ሸንተሚ ሰደፋ አንቲንቴስኒ ሳቱሬ አንደፋዱ ሞሮዳ ዋን ወጅኒን ፍጥተኒ ፊ ሲንገላ ፈጫ ኦፒ ቦሪስ ነመ ወደ ትዴሩኒ ነጋት ቡላትኒ እንጀና ነጋት